basaba kwa kujukira abajulizi abafiirira dini yaabwe wano mu ggwanga okubeerawo buli ennaku z'omwezi esatu omwezi ogw'omukaaga buli mwaka kufundikiddwa wali ku kiggwayo ky'abajulizi e Namugongo wakati mu kugoberera ebiragiro bya minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu eby'okwetangira okusaasaana okw'ekirwadde ekya Ebola ekyazinda eggwanga okwawukanako ne weguzze gubeera emabega enkuyanja n'enkuyanja ey'abalamazi nga batera okwekulumula ne bava mu bitundu by'ensi eby'enjawulo okwolekera e Namugongo eyo ku mukolo gwe gumu ku mulundi guno abantu ababaddeyo babadde baalubatu olw'okutya okusaasaana okw'ekirwadde ekya Ebola era nga ebibadde bigenda maaso abatabaddeeyo babitegeeredde waabwe eyo gye bawangaalira okuyitamu mu kwetaba mu kusaba ngatako n'okusoma zimmisa oludda oba abakatuliki kakati bw'abadde akulembeddemu okusaba ku ludda olw'ekkanisa eya Uganda erebu na buli wamu wali nakiyanja kiggwa eky'abakulisitaayo ssaabalabirizi ow'ekkanisa eya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asabye obumu okubukalaamu bakkiriza beewala ennyo enjawukana ez'eddiini nga balabira ku bajulizi kye baakola ne beewala enjawukana ez'eddiini ne basalawo okufiirira eddiini yaabwe.
It is in that some were coming from different tribes. Most of them were Baganda, that is Banyoro,
Guadinamawanyoro,
Basoka, Abasoka Bani, Machori, Abachori Bani, and other tribes representing the Kabakas in Palace Stars. Namawanga, Malalanga, Awari Bakula, Mubiwaka. So, brothers, as we serve them with matters, Abunga and Abuchi Yamanini. Let us emulate the spirit of unity. Let us promote things that can take our country to another level. We are united instead of fighting each other. Let us fight tribal hatred. There are some people who may want to take some jobs because they say this one will not fail the job because he or she belongs to the same tribe.
Mu mbeera y'emu ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu gavumenti agisiimye okuyita mu minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu olw'engeri gye yakuttemu ekirwadde ekya Ebola kyokka paalamenti ey'omulundi ogw'ekkumi n'ebiri agisabye okuvaayo n'etteeka erya yinsuwa eyawamu eri bannayuganda.
The National Health Insurance. We are struggling now with Ebola and I must appreciate the Ministry of Health. And I want to appreciate Dr. Bernard Twine because we have worked together and everything is going on well. But we need to continue establishing the National Health Insurance. I request the 12th Parliament to come up with a bill for National Health Insurance.
Kato sababali o Parliament eye kumi n'ebiri bajeye teke eyo n'enteekateeka eyo eya insua.
I suggest that our oil and all minerals we get a percentage that goes in the national treasury for the national health insurance.
Mu mbeera y'emu ssaabasumba w'essaza ekkulu